kumbia so 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 mama urabizi ko ngukunda so so abote so so mukobwa w'umunyarwanda kina shenge kinyarwanda nzakwereka papa ujyanire mama so so ufite bamba kandi nshaka bamba bamba mbiro bamba makwiro ashaka moto umukobwa wa bosco kandi ncuranga soro so so umicupa ngeoro umama oro
Ecoutez-moi. Najya ngo mabwire yuko ibintu byacu byagenze neza. Kuri iyo mpamvu noneho ibi biryo mureba hano. Biraza kuribgaho n'abantu bimena. Rero munyihanganire munyumve neza utatumiwe.
None se ko musakuza ibyo avuga ntabwo mwa
ngiye gucyana irambo n'icyo rugambi kavuga ngo ntabwo turi buryo kandi aho twaje badutumiye.
Tukoresha amacupa cyangwa impamvu
nikubi twazishira mu gore ntabwo n'ibyo wewe
ni n'ukuri ko imana
ni bitiro mwe mukayisanira
yego yego umva
ni ngo barantumiye ubugoba no kumva ibiryo
umva mu gihe
bakuye bakuye
eh
ah bakuye kumva nije muntu wa mbere ugiye
ugiye muri mwanza dore gene dore gene cyane ari
umugabo
genda warurembe
so sufite bamba kandi shaka bamba bamba miro yeah makwiro ashaka moto umukobwa wa bosco kandi ncuranga soro so so jimmy chupa ngeoro umama oro
Arimo eo amafarano uza amafarano mano amafarano mano ora ya